ndumva inzogera n'imirindi ndore intambwe zabo bajye ndore abahana bibisage zanganzo zihibyasa mbega 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 ibyiza bimpimbaye mbega ubwihiza n'uburanga mbega impano y'Imana